mbetagam kubanga kino kya buliomu abayina ebbanja ery'okuwasa mwenna mbetagamu anti kino kya buliomu bw'obanga otuuse njagala otegeere gw'onoowasa noonya muntu afumbyeko abeera yamanyiira ekintu musajja bwe kitambula n'obufumbo bwe bubeera akuwa n'ekitiibwa kwegendereza nga kalira ka muto ng'amanyi ku ggwe kwanaalya ne bw'obeera onyiiza akuwumbawumba n'akukomyawo nga n'ebigambo bwe mukwaza kale weebaggaali njagala ekoze ekebeera ngumunyo ekozeeko nze kiweewa eggaali njagala ekoze ekebeera ngumu ekozeeko eyoebeera ngundi mbegwa ne mubinyaana etambula ng'ekozeeko ne bw'odduka emisinde tolaba mpagi nti emenyeseemu ekozeeko kiba kizibu okugisanga amalanga gaayo nga gavuddemu ng'ekozeeko ebeera tebiziiza sipiidi yaayo ebigitoolako ng'ekozeeko ne bw'obeera okyagadde osibira waawo n'eyimirira okumanya eggaali ebeera ekozeeko ebeera ngumu n'ebyobufumbo bwebibeera omukazi eyafumbako edda baana batwanyiriza amaka n'otajulana ku bya mu nju abeera abimanyi kuba yafumbako dda anaddukayo nti yetalaba nakimutawaanya n'agenda yeekolera eyo kawooteeri ne kamulema
eno gisedde
muno obusedde otya leero
siringi lukumi
ebijanjaalo
naawe leka
ona bwe twagalayo amazzi awo yangu yaganyegoga
amazzi aluddeyo
n'agenda yeekolera eyo kawooteeri ne kamulema laba ate bwadda mu bbaala eyo nno gye yagwiraku basajja baab'omutawaana ne bamubangula ategeere baamulambuza buli awali essanyu ne bamutwalawo n'amaalo ne gamuggwamu engeri gye yali omupya yagabanya nnyo ab'ebbaala ne bamuwuuba n'ategeera yasula nnyo mu ngatto buli lunaku yeddira ku makya nga mu disiko gye yeesulidde bw'aba yali mwenzi buli musajja yenna n'amutuukako ebika byonna n'abitegeera oyo omusanga awummudde n'omukwana n'omuwasa tabeerako kyatamatidde kale weebaggaali njagala ekozeeko ebeera ngumunyo ekozeeko nze kiweewa eggaali njagala ekozeeko ebeera ngumu ekozeeko eyoebeera ngundi mbegwa ne mubinyaana etambula ekozeeko ne bw'odduka emisinde tolaba mpagi nti emenyeseemu ekozeeko kiba kizibu okugisanga amalanga gaayo nga gavuddemu ekozeeko ebeera n'ebiziyiza olupanka lwayo ebirukwatako ng'ekozeeko ne bw'obeera okyagadde osibira waawo n'eyimirira ekozeeko abeera afumbyeko bibeera ntoko okubinyumya mbimala ku nkya birungi by'omukazi aba yafumbako edda bibeera ntoko nze okubinyumya mbimala ku nkya kubanga yeyekka kuwummuzaako ne weetereerera nga yakkutakkuta dda byonna abo abakwanyikwanyi aba yabalaba dda n'abayitamu takola akyatagenderedde ne bw'abeera agudde mu nsobi amanyi abwabitetenkanya n'akuwooyawooya nokka empisa z'omunju z'oba weetaaga ng'olibba bali baazimutendeka dda banno ensobi ze yakolanga abaamussangamu ne kumpi n'akimanya nti ebyo tebijja ebyo ebyalanvuka akukwatako n'akutereera akulaga bwe yakuguka ensi omubiri agunda gonna 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 n'amasamasa n'olaba bw'ayakira mu nju va ku buno obuwala obwesiba embira ez'olubu olumu oliaba mujufu mubyona akulagala funata kujuliza mbozi zaba toko bamutende kufunye chiwende mvuge kugali eziba zikoze kuzibera ngumujja ikoze ku zichuiwe gali njagale koze kebera ngumujja ikoze ku kwezi tuzi ngambe ziba zikoze kuzibuse ngumwezo ito zikoze ku wali wola leno na ye koze ku lale 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 Eye kose ko, eye fuse ngundi Begwane mubinyane tamura Eye kose ko, eye Wari wora jeno na ye kose ko Raja, 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 raja Eye kose ko, eye zuzi gari Eziba zukoze ko, zivera ngumezo Eye zuzi kose ko, eye zuzi fuse ngundi Begwane mubinyane zitamura Eye kose ko, eye Wari wo bayuni eno na ye kose ko Bayuni Eye kose ko, efuse ngundi pegwa ne mubinyane tambule yo Eye kose ko, eyo chiba chiziboko jisanga maranga gayo nga gavude mu Eye kose ko, nze chwewe gari njagare kose kebera ngumunyo Eye kose ko, na mwe mvuge kugari eziba zikoze kozibera ngumu Egari njagare kose kebera ngumu